yakhona mina ngisakulindile ngilawa ngishiya khona ngilawa ngishiya khona ngilawa ngishiya khona mina ngisakulindile ngilawa ngishiya khona ngilawa ngishiya khona ngilawa ngishiya khona ngisakulindile. Ngilawa ngishiya khona mina ngisakulindile lindile ngilawa ngishiya khona ngilawa ngishiya khona ngilawa ngishiya khona ngisakulindile lindile. You don't come around. Oh, I love you, baby. Oh, I love you, girl.